Wap.com.
Salako. Yalelo wacha mafile kampisha makwewo misampishe.
Wacha na one kwacha.
Make it easily show us a change toni kumachacha.
Wacha na one kwacha.
Bukira machamu eri belzing. Kwete wanu jara tinchepo zingire.
Wacha na one
kwacha.
Bifana
chen ee mufire na rishira pon intense kodo shonze shingile.
Wacha na one kwacha.
Kea kujobu mwanafike karangabo flash patana.
Wacha na one kwacha.
Wichula sana tala konkana na yueyo wikeshana kushara.
Wacha na one kwacha.
Amake ori panifunzeko, wai mukamba chokuseni.
Wacha na one kwacha.
Mazo mweze ni pempa, apa mwale mele ni chend ni uzeni.
Wacha na one kwacha.
Shuki ya kawa ya talara ya kukabila, patefyo wala kabila ni.
Wacha na one kwacha.
Ayo ama bizwa yose kutarali, kala ima kwela kuseni.
Yeah. Wacha na one kwacha.
Kachero ndekutumina, pasemu temu na mukore kokoriko.
Wacha na one kwacha.
Ela malume, batate na mami, busheba gogo baliko.
Wacha na one kwacha.
Tumina mulo kubomfya wanu, kwacha katelu kumachacha.
Wacha na one kwacha.
Tumineva mbuyo mfundo ngana, uyo pochila yo kwa kuya.
Wacha na one kwacha.
Hello, your balance is one kwacha, upper part na sekerera.
Wacha na one kwacha.
Natini kasta 117 ashbadi yedela.
Wacha na one kwacha.
Ineya pita ipite utwa kuchita nchita la tonze na kiria.
Wacha na one kwacha.
Please call me back, era where mnyori kare njambilo kubipa.
Wacha na one kwacha.
Very very mine is on there, shapo paka chelo nishi ede buida.
Wacha na one kwacha.
Inde mo, nininde kutumina nimbova ko ine.
Wacha na one kwacha.
Kuna femulo, nini fjala titika lelo.
Wacha na one kwacha.
Chembe, asa menenze chena wanu keni shine watch bebe.
Wacha na one kwacha.
Koi ni bad ninjizu mwore rafe na rimoni pede.
Wacha na one kwacha. Wacha na one kwacha.
Mimi nishena mwisa kana logo
Zwap.com.
Wacha na one kwacha.